remember the first time you gave me your smile. I remember the first time you gave me your heart. Wangi nila yikizi yoya kaipula ngakushiya nenga. Oh, I'm sorry my babe, I'm sorry my babe, I'm sorry. I'm sorry, my dad. Besiji sofa slahla. Kwavele kwafika usatha. Kavele ngaphuma endleleni. Ngakhohlwa ngawena ingane. Ngakhohlwa ngawena ingane. Ngakhohlwa ngawena ingane. Awungicela uxolo, my dad.
We're mine.